Pussy Records
Production.
Mighty don't tell lies.
My lord, come on.
Say box like a
soccer.
I don't know. Sari chizi.
Bano.
Skaza move.
Watch it a shine up. Say celeb. Don't suck a tail on a WhatsApp.
Pass beats on the one.
Yo ma. 70 days city in Bapuino Puino. Apostoli city in Bapuino Puino. Bano patalo bali masechi a midi ene yama in Bapuino Puino. A dance in dialom.
Vaimba mwisha tini vene chitieti. Wakambo imba wefe wa masiliza. Notima kwa ye na munga wa wapatikiza. Ikirangoni na imwa makelea. Munanga mwimba pwino kansi mucho za filea. Machesi ye na futi ya masevanyana. Wapazi mwe wa imbira mwe wa makuisana. Wama simfera no ziti asha muhutu. Wapteka mbidyo kwa kacha sikari kutu. Kwa mize boxa ote miziki trapa. Kapiti mwanga vechi that's why nikatapa.
Sabezi te siti imba pwino pwino. Apostoli siti imba pwino pwino. Bano patalo bali masechi ya midi ene ya maimba kuno kwino. A dance in dialom. Kale kuno. Bano. Ya wa. A dance in dialom. Ya wa. Ah. Awa. 70 days siti imba kuno kwino. Apostoli siti imba kuno kwino. Bano patalo bali masechi ya midi ene ya maimba kuno kwino. A dance in dialom. Kale kuno. Bano. Ya wa. A dance in dialom.
Sali wisha kuna. That's why kuma chechi kuna shman panga. Siva ziwo imba, that's why kuma ni kanga. Pasta lizo ipali offering yanga. Nanga wewa imba chile ya sumo walanga. Hey, aba mbolo asista. Beta kungala kambenga kuloma mista. Chile ya chitu takuta visa we vista. Majechi ya wili ndi ya lichape bete. Ndiyo alipa mwamba. Adachi ndaloma. Waziwa kuimba my number. Adachi ndaloma. Hello.
Timba pwino pwino. Apostoli si timba pwino pwino. Bano patalo bali masechi ya midi ene ya maimba pwino pwino. A dance in dialom. Ya wa a dance in dialom. Awa. Awa. 70 days si timba pwino pwino. Apostoli si timba pwino pwino. Bano patalo bali masechi ya midi ene ya maimba pwino pwino. A dance in dialom. Kala kuno. Bano. Yawa a dance in dialom.
Yeah, Skaza move.
Yawa a dance in dialom.
Chika imba wama mfera na aroma. Makero yangu penda monga kampenga kuroma. Sefia mi waona mo corona. Mutima uma tunja poksa mpasire corona. Nimbo sikalira usani wana cheku sama. Nichoma cheni flow wanina mike mukama. Swaki ya kuroma na mafoko ya kudachi. Firimba fikalira monga pana kwera stash. Zero ziri hafu zira kona pa mahafu. Wakwaya wakaimba ni kupigo chira dwafu. Never have enough muma nyimbo nirirafu. Tika kumana mo rap ni kuchaya na ripafu.
70 days sitimba pwino pwino. Apostoli sitimba pwino pwino. Bano patalo bali masechi ya midi ene.
Chate wanu, osati kumopiesa mulungu. Olondinu wana, alikubwela kuti alikupempa. Alikuti bambu, nifuna kapdula. Kapdula, kapdula. Samopiesa mulungu wapele yanga hiyahi. Sumamua pipi hiyahi.
Nista helikum, sweet people. Prinske homeboy. Triple T, success. How far G, like Bieber, Locks and Junior, but she love Bobo Chris, AJ, Slim Super, Star C, Cheese, KB, Kumsi, Mouse, Brizzo King, DJ Tola, I got you. ZPushup.com